This is an MUT Radio podcast.
And we're moving on to Umlazi Comtech. We do have the deputy principal of Umlazi Comtech, Umashobane. Sawubona.
Sawubona njani.
Siyaphila ninjani.
Hayi, siyaphila.
Hayi bo, nazi ingane zisenza sibe proud. And also being the institution, the higher education institution, SMlazi, we are very proud ukuthi na iComtech ikwazi ukufika ku 87.8%. Uzizwa kanjani, deputy principal?
Hayi, sizizwa sijabule kakhulu. We are so proud of labantwana laba. Hey, basenze saba abantu, man. Mawubuka nje ukuthi last year sasiku 60.6% and then kusho ukuthi sibe ne improvement ka close to 28% or 27%. Sizizwa sijabule kakhulu.
Yeah. Uzayibuza ke omunye ukuthi na such a huge bounce back, because uma sikhuluma ngokuthi na i difference of 28%+ iyaphezulu from 60% niya ku 87.8%. Uzayibuza omunye ukuthi na yini esithen ukuyenza yangcono, Mashobane?
Ngicabanga ukuthi nje into esilekelele kakhulu sathi mangabe sishona phansi siya ko 60% sase sabuyela kwi drawing board sayobheka ukuthi ngabe silimale kuphi, sayi identify inkinga, sayithola sayibhala phansi, sase sibheka ukuthi kuphi lapho esi strong khona. Ngakubala nje ukukodwa yiloko ukuthi siyi boarding school, that is our strength. So into esayenza nje kwathi mase kuzophela unyaka sase sibonke abantwana baka grade 12 ake bebuye bezohlala la ngaphakathi esikoleni sisebenzisa i-resource yethu le boarding school. Babuya abahlala khona and then besifunda-ke uthi bazofunda kusukela ekuseni up until 10 o'clock. Then loko-ke sikubona ngathi kuthele iy'thele, ikona nje uku-edivelu kakhulu more than ezinye izinto esasizenza.
Siku 86.something% as a KZN, and leyo issue ukuthi neComtech contribute a huge portion of ama percentage kwi pass rate ye KZN. Mhlambe nje ukuze ukuthi na from position lapha yana phansi siya position 2 as a KZN, kufika kanjani kubona o principal beyikole za la KZN?
Ayi, kuyasijabulisa kakhulu because njalo uma kuphuma ama-results thina siwu-KZN besazi ukuthi kushuthi nje sisuke siyojabulela abanye, siyobuka abanye. Khona nje ama-province adumile nje aziwayo ukuthi hhayi yiwona abangalapha bo-number 1, 2, 3, 4 bese siyalandela. So ayi, kuthe ma kubizwa kuloku siqale sabona kubizwa ama-district. Awu, sabona kubizwa ama-district awu-4 awase-KZN angene ku-top 10 ayisabothi, hayi engathi kuza kahle kuphela, bekuhlale kungene yodwa noma kungangeni lutho. So nje as u-KZN ayi, nathi nje kusinikeze umdlandla omkhulu, kusijabulisile nje kunathi, awuke sibalwe nje ey'ntweni ezinhle.
Batshele ukuthi ayikho i-Gauteng isishaye phansi.
Yebo. Kunjalo.
Next year kumele sishaye phansi futhi Free State isisuse lapha number 1.
Ayi, siyakhona lapho. Ubonile nje ukuthi siyilandela kancane kanjani. Nayi Free State imayiqalaza u-KZN iyathuka manje uthe base babaseduze kangaka labantu.
Ya, izigizi zinkulu, zinkulu ngempela izigi. Maybe Mashobane, sesivala nje sicela ukuza ukuthi na noma singababizanga bonke, but the students abenze kahle futhi oshoyo ukuthi na maybe these are the top performers of Umlazi Comtech.
Yabona nje mfowethu, la eMlazi Comtech kuyimanje nje nginabafundi abawu-2 abalapha e-ICC bayoreceive ama-awards lapha kwi-province.
Yeah.
Bathole o-distinction abawu-8 kuzo zonke iy'fundi abebezenza zowu-8, bathole o-distinction abawu-8. Bese on top of that, bona futhi labo bafundi labo actually angibasho nje ngoba phela umuntu owenze kahle uyabizwa.
Yes.
Uthando Kuhle Mkhize uno-distinction abawu-8. On top of that, bese ba no-100% nje we-mathematics nje akahanga lutho.
Hayibo. Principal, ngicela ukukuvimba kancane, ngifuna simshayele izandla, asimphinde futhi.
Uthando Kuhle Mkhize, 8 distinction, 100% i-mathematics.
Oh, yes. Ubani lo wesibili futhi omunye?
lo esibili uAwande Mtshali naye futhi uthola distinction abawu 8 bese naye nje wathi hayi ku mathematics nje ngizothola nje 100% angizukuronga lutho
simshayile izandla simshayile izandla very good very good kubafundi bak eh principal eh deputy principal asenzeni kanje siyabona ukuthena vele balapha yane ICC and the ICC they will be rubbing shoulders nabantu abakhulu eh abo minister of education national eh uMrs Enzo Njimose House obekhona lapha kuzobe kukhona uMbali Fraser eh the minister of education khona la KwaZulu Natal so what is the word obahambisa nabo belapha yana be presenter futhi umlazi Comtech mhlawumbe amagama nje ungabanika bona besazo receive lapha ama awards
hayi into nje ngingayisho nje ukuthi hayi bafana bami siyajabula kakhulu nisenze saba proud as umlazi Comtech ukuphakamisa igama lethu so ukuya phambili ngiyacela ukuthi base befika ke ma institutions of higher learning lapho kunina bese befike futhi base represent again bafike bayiphathe kahle benze konke nje esingaba proud ngako thina siyabazali no teacher bangafiki lapha ema university bese befika bephambuka benzo wrong
yeah mina I can tell mashobani ukuthi na the graph is moving upward like you guys are moving upward you are steadily moving toward 100% maybe the word of encouragement and the word of advice for matric 2024 of umlazi Comtech says val
I word of advice nje ku matric 2024 ukuthi senibonile ukuthi it's doable isikole as a whole si capable ukuthi sikuthathe sikubeke to any level ofisa ukuthi ube kuyona so seyifele ngakuwe ke mfundi ukuthi nje manje sibambe siqine ubuze kwabaphambili ukuthi bayihambe kanjani le ndlela kuze baphumelele but nje isikole si capable of putting you at any height lapho bafuna khona ukuthi ke babe khona abantwana.
Thank you so much deputy principal and sinfisela konke okuhle for 2024 as a Comtech.
Ah siyabonga kakhulu MUT Radio siyabonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.